the boy. Check it. Yeah.
It's a damn trap, bitch.
Red Nilo.
Fire!
Kusha juwa tumefika mtaana. My boys don't know washa dance. Wakijiuliza oh my Afrika na tukikuza mic. Ni balami ujiza plastics kwenye sinia. Na ima gul jetu hawachezi ile chafu. In short hatupendi game chafu. Situtarao ukakam na udaku. Utanyolewa na tukupe madafu.
Everybody wanna know what the fuck I do. Well, kazi ni kugonga wale wanabogo do. Yule buhusha mafala cash and poo. Na mademu nipenda they call me boom. Uze fuck ayo. Unabonga tunakafunga kama mangi kwa zoo. Sina time ya kusikiza shit. Take your time kwa loo. Niko busy kubonga na mafans. Who rhyme kwa boo. Freestyle utatulis. I don't smile wanauliza who is this.
You want join is a boy. Kijana wa sara.
Let's do peace. I mean fucking pure peace. Ever busy car beat. I never say please. I never say easy. It's a boy nigga. Africana. Uwezi kana nigga.
Kusha juwa tumefika mtaana. My boys on the washer dance. Wakijiuliza oh my Afrikana tukikuza mic. Ni balami ujiza plastics kwenye sinia. Na ima gunzetu hawachezi ile chafu. In short hatupendi game chafu. Situzara ukakam na udaku. Utanyolewa na tukupe madafu.
Yeah, now I chose can't glass. Do the boy to your boss. Lyrically get close. Na kuslash kama class. Wacha nyege na bass. Mi ufunza kama class. Yuni mistari ni plus. Mi upaf bila pass. Changing verse. Wanaigoja kama basi. Changing rhymes. Inawachoma kama pasi. Rolling dice. Naifanya kama kazi. Top chatting. Tukirise. Unafanya kama wasi.
Yeah, natokea kupukie shimo na gandhi. Mtani na tabia za Mahatma Gandhi. Inachora picture. Sauti za randi. Vile na wapatia mistari. Wanaongeza ustandi. Meme yule. Toka mushadha. Naifanya ndio ni kule. Naona nyim. Shangatha. Keep on brother. I don't mind your sister.
Lea naitisha more this. Na mshuwa minsta.
Kusha juwa. Tumifika mtana. My boys on the washer dance. Wakijiuliza oh my Afrikana tukikuza mic. Ni balami ujiza plastics kwenye sinia. Na ima gunzetu hawachezi ile chafu. In short hatupendi game chafu. Situzara ukakam na udaku. Utanyolewa na tukupe madafu.
Let's for G-Star. Dibu tunakahimta. Kwa unatafta wife material wa vibra. Kama unatafta wife material wa vibra. Kwa unatafta wife material wa vibra. Let's for G-Star. Dibu tunakahimta. Kwa unatafta wife material wa vibra. Kama unatafta wife material wa vibra. Kwa unatafta wife material wa vibra. Natokea na piwe shima na ganji.
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 Mimi yule toka mushadha. Nafanya dio ni kule no na nyim shangatha. Keep a brother, I don't mind your sister. Keep a brother, I don't mind your sister.
Kusha juwa tumefika mtaana. My boys on the washer dance. Wakijiuliza oh my Afrikana tukikuza mic. Ni balami ujiza plastics kwenye sinia. Na ima gunzetu hawachezi ile chafu. In short hatupendi game chafu. Situzara ukakam na udaku. Utanyolewa na